Endleleni nina Ngapo kuthi manje khona mina Fish black afro Iboza yo cleaner Kuthi manje sengida Ndlala ngomzimba Sukuma ushaya izandla lapho Ngene afro ngazo esheshayo So 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 to black spine So fish black afro Daso Nazo ke indaba eshisayo Bilayo Angekho zongithinta no Yimi lo Phethe ezibabayo Mnandi mo Izo lezi igculisayo Five of two of Yimi nkolekayo Pasamo ukuthi sithole mo Show wenze so Landele fish black afro Ngabe ubiwa nokubimbayo Dlale ngayo Ugwale yonke indawo Jabele mafinali Nukhiphe unyawo Galo Uhlabe kuhlabekayo Wenze njalo Ube njalo Abusu Yeloko Udlale ngento nayo Uphinde isikhathi eside Side mawuphenda Uwenze igazi lishukume Uwenze igazi lishukume Uwenze igazi lishukume Asiwe lapho yonke indawo Ngishukume ngijuluke yonke indawo Hayi wo ngakhohlwa ngishintsha ibalo Ngizofika e-run fountain ngenyawo Msindo kunandi vele kumele kube njalo Ngithathe kancane ngithathe isandla ngithathe yonke ingalo Mayibabo mazibe empty hlalo Hayi bo nakho ke ngidlala ngembabo Asiphinde senze ngeyethu indlela Senze sona so senze kwamampela Ziyehlela la kule ndawo Vele kumnandi ukubona abantu bajabulile so Badlala ngesiphoko udlala ngesibhono Shazi koko kohlwe yimoko Kube ngcono ufake umsoko Kube yonke into intoto makrempi bototo Abusu yeloko Udlale ngento nayo Uphinde isikhathi eside side mawuphenda Uwenze igazi lishukume Uwenze igazi lishukume Uwenze igazi lishukume Ebabayo, yimo hlabayo Amatabo, shino shintayo Mtizin chenchi balo Kanye kabili, katatu gane Kusimi bane, flying tango rex ramanye Nishaye ganye, niwe ganye ganye Nslangane, pambane, nfige lungzane Hip hop, why hop, dike hop Kupishi u high flop Binyue nge dance five up So mosha, nge sulu nya tosha Nge socha, uzosha, mafunu fosta Abusu, yeloko Udlale ngento nayo Uphinde isikhathi eside side mawuphenda Uwenze igazi lishukume 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 Uwenze igazi lishukume